kuno sekwanga ensera zirwa zirwe zikeke mabana ngiti zibika masumba awakwenkubawo wamanyi bwagwane soli ngana wali ebyefujjo we walungi okunyumya osula mutya bannange ratte mirembe pamba nyumize ku mbozi yine budde mbiko. Basisinkana ku stage eyawe mbiko nababiwe mukwana we ejyalwanga akkiriza yenna lwanyumya mubi byandudde wabeera bityo ne muwayo olunaku okuddansuleyo olunaku lwe namuwa nzira saaluza olwo ninjiri nnya mmotoka ensudde mbiko namusanga munnange ali awanninda yali akyali awo nange nga nsonga nasagambiza amangu ago musanyu lya kitalo ataddekawo kakyayi ate nga kakanyo engeri gye yandagawo ekwano nga ne bwoba omukodo omuwabu wiiku sente okugjako nga tolina era nakakasanya abange nzikwoyo nababi n'ekimanya nti omukazi ye sitaani asooka agenda n'akuwaana bwati mulinga ogamba kyono gwe nfunye mu bakyala ye mulungi asinga n'otomanya munnange nti wafuna omulala ofuuka bigere erijyali ngolonnaakudibya yankola bubi nnyo jessica munnange nababi kuba namulaganye ekwano lye siraganga mulala ne mutonderanga ebyange nga mmanyi nti asiima naye kyammali nnyamaanyi kwekwejekuula. Baka bulungi kw'oluwamma mukwano omuzibu ne tunyumya n'emboozi n'enjisa mu mmembe ebigambo bye yayogera nga tamanyi nti mmupima byankanga nnyo omutima n'ekimanya nti mugwagwa tinze seekuyana musajja wadde nga nnyamba anti bw'omutiisa amaaso naye ng'ajooga era simanyirwa musajja nti mukyala ovaawa olwabanga agamba nti yansanga ndi muto n'ekirala nze jessica siyinza kufumba kwata ntya mu masanda ndayira taata nzaala n'ayogerera bingi munno olwansomesa n'atamanya nti nange okuteesa sigunywa olw'omukwano omungi kwolwo gwe yandaga nasalawo mmuwalirize ndabe nga mmuwasa ne tugenda nnyo mu maaso omukwano ne guguma mu mbiko ne mmanyika nti nze banna babi. Lwali lwa mukaaga olunaku wemba nga siwuba nakeera ku makya nga mpulira n'amaanyi sirina nze ne ngomyako omutima naye omukwano omugwagwa zaali ziwera nga ttaano n'endowooza embiko nayinawo ku sente mu nsawo enzibizi ne mbulinnya mmotoka okutemya wannababi namusanga n'ekwolwo ali awafumba ataddeko ne kaseti kasozi yayimba neewuunya nnyo okulaba nababi ng'afumba nze ne ndowoozaawe nti tosangako nze bugonzi kyennava mmubuuza nti nno omukwano okola ki yanziramu ng'akimba nti obuuza ofune ki nze nno olw'okukuuma ekwano saagenda wala nnyo ennyumba ngyesoze n'efumbya obuliri mbunsizaamu essungu. Olw'okukuumekwano saagenda wala nnyo ennyumba ngyesoze n'efumbya obuliri mukunzizaamu essungu yali olwagamba nti bwe nnaawulira nnanyiika alabe nga ngenda kuba musajja w'oli amindu gwe yaganza omulala eyali alaze okujjaawo era ku olwasulewo era musajja w'oyo amindu ye yalinda ettooke saako ebyennyanja n'ebifumbu ebirala ne mukwekejo ogw'amaanyi nsange ng'afumba yali ategeekera oli amintu kale malaaya ajooga tukalinda kusaba tukamu bakwate sawa hamidu aliwala kubabude mugendo kwa janga midu aliwali jansanga mumuli ringangu tinga yendi basanaba nalinda wana nababi moro imbo runyuma hamidu kuhuli lakukase tinga nababi ya imwa na kwa rore sungu ngatena ngandabaku songa ya ndabaku nga nyimba lwetu alie kawaru nena babite alwa mnyi konga fayu ya tusanga tuliawa matama ngantingu femine tumo simba maso atenga magambi Amidu kwebuza jesika antino nazalia ya munda munga kimba antamino nsobera nakamba kuba zono weta kakati we ukusa nori urobu sungo mungi na ye ya pala bupazi ntiali ata jena kuzono pao ea ngajiriwa imbere na jisamba kuchoto neva nazisava uroku wanga jesika na musima musayi inalaba biangeta na yena gano kumara Noroku kumetiwa saa inda kurwana Nabale kamu nyomba nisigala kumoliango Ute tebubera kwa chironda nisobutu genda Netura kurubala zanga yechire chondagawa Saga lambali mbeti nona ulira kusaba Weyanda gebyo jesika nipuliruru kunjiwa Sawa weziwe ranga mkaga mumatumbi ndiwali Jepanzi jukiri mbikao tineroji zivahu Konze kansula umoroji chanda veri ntwara Nabala mwiyo marayo kujitira ngampe muka Uno nesiri mwacha sisi kubanga njora Batange obango mwaku nobo mugako moyo Mwimbala mumu butufu na babi yange bintu Babotaba mugaka mutima nosigalango bibala Mugulilanga baloka na bateka abantu Omu wabikenga watu biyakulanga bisaba Kemba sine nyahamidu eye tike mali Nokwe isobu viku musajja katoko vivya nsonga Mabamu kwe kutuko kurwa nasigalanga yinja Na babi weya kwana kakwe ya yamba nyitia mumara Nata manyante muka kukwe viru njaru hao Kakweba marani nababie miezi mwanana Kawatena kalenge pere olio mchala kafuma Kosi chavale chama njibanyo angu mwingi Nababi kwekwe yantumiri angate nzireyo Nata manyante atenze narina chawe visaze Ne muganda wiku yantumiri nuna muda munga mfura Nafuna yota mwana silikoyo mutemu Dayo mugambe tino sore nonyo mulala Nagezanga na manjira watio murundi omulala Nafuna yota namu siri kweje chidiva Yefura ngechi konga sanga ya chama Onze sisi kwandwa te siri kweyo bafo Nechiralachi mugambe wovotu simbiko Kikule diyori ya chuka tachari kwebe vikati Jagala musanga mbuzi inga nanginziramu Watita ina saponya jeyomo ya mechitori Iviomo kwa narikombi na yete fuki mpalana Mungambiri tafuko msiru naruzo kuroka Nemwandoka sichifako sichiliva jataka Kale weri veri tuko ufamba tete kate chitala Mungambazwa tekuwa sito nisiro kwa